Siamo Gulila Benji, papette a casa in vela. Anampese la VP, sana loli mwana kaza zivutika. Kuma uka matamwezi, si maloa mwana kaza chute recharge. Mamu ika dipi, mwezi onse osamu sintai, yeah. Kuma akati yaze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Anzako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mai.
Utabumu bonda monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Material things, chikondi chiri befizi. Ngari sama gugonda, sanga kale. Olota mumangile mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa, kanizi matele. Kuma akati yaza malaulo, umakuocha ndi wazulo. Azako wanka kuimbila wezulo. Loyal is a choice, yeah. Loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa. Izizo marina mukulila, izizo marina mchitila. And you expect loyal in return, uzalila. Uzalila, yeah. Tabu mubonda monsa mwamwe ungafune. Utagu mubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Tabu mubonda monsa mwamwe ungafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
From City Records.